Bambara batumalira obudde, batumalira obudde, tetubasuuta totumala budde. Lekero ye kakaaga tokigeza, osanze ndaba, osanze ndaba, teweekumba ndaba gwe. Osanze ndaba, tokigeza, osanze ndaba, osanze ndaba, teweekumba ndaba gwe. Osanze ndaba, kukazigeyo nze gyensula, landirodi ya mpangula, kamera ze zirabe ne walala. Atenze mba nnyo bize, ebidongo bifula bize, mukyala wange yena ubala. Mubyalo tumala myezi, neti waka teziriyo, nebitusala netuswamo tulala. Eya, bola nnyo nno nyamane, mukyala wange ampite ane, tweyanjule mwawule mubalala. Wesiri gubera mugomyo, mukyala wange negulumamyo, munyumba yange neguhujjo obunyama. Gubera mugomyo, negulumamyo, munyumba yange neguhujjo obunyama. Tokigeza, osanze ndaba, osanze ndaba, teweekumba ndaba gwe. Osanze ndaba, tokigeza, osanze ndaba, osanze ndaba, teweekumba ndaba gwe. Osanze ndaba, my humani, my property, identity, my chipalati. Mukumanga chitereke, amukwata kwa tubao matereke. Topi security, mutiribiri nyo, umakeke. Luabu omi wa keke, usoba sobo, lume kukeke. Landiro dine weswaza, ne wake uova kuita faza. Wanu wakuba ni meza, renti wo umusa batompeza. Kola nyono nyamane, mchala wanga mpite hane. Tue anjule, mwaule mubalala. Wesiri, gubera mugomyo, mchala wange negulumamyo, kunyumba yange neguhujjo obunyama. Gubera mugomyo, negulumamyo, kunyumba yange neguhujjo obunyama. Tokigeza, osanze ndaba, osanze ndaba, tewe kumba, osanze ndaba kwee.